Sorrow Production B.
Niko fit your life, siku fit your life. Niko fit your life, siku fit your life. Niko fit your life, siku fit your life. Niko fit why life. Gano shindani na ingia, kwa flow ni mi wanafagia. Kwa hiya misalule za mdanipigia, right? Unacheka cheka ufala hapa na mina saka do. Milima mabore nitapita sita zima kufuata ho. Misari ni mingi zine kwa sufuria sahani hata kwa ndo. Nitapakule mafanzu wangu wote kwa jili wote wana no. Tazili kinipenda penda reason ni eti uwa si wabo. Manzi tulichane sport western after 9 manda nakuja kwangu na ball. Wezi ruka kwa jili wote tulibet tapanya tukashina baby boy. Lakini lita udaku bana nitafukuza yeye go. Nata tena sijaribu kunitumie ma please calls. Niko fit your life, siku fit your life. Niko fit your life, siku fit your life. Niko fit your life, siku fit your life. Niko fit why life. Nata kupata mafanka ukropizo wazidi kunisho niendele hivo hivo. Nisije kumeko wanza kusema ni limlati ama ni hivo. Wajongi ni talanta yangu wafiti au siyo. Nijuzi tu nilichukua karatasi na kalamu nikaanza kuandika mangoma. After kuperform wakanisifu eti nitakuwa mnoma. Mangoma zangu zitafika mahali zivuke mpaka. Mpaka wasewa homa na bungoma wama zimishadi wanza kusikiza ngoma. So msikiza ngoma na uendele kusoma. Uwepuke ile life noma then you get life fiti juu. Na wakopa wewe kukua mkora kama yule Kid Kora wa the council. Niko fit your life, siku fit your life. Niko fit your life, siku fit your life. Niko fit your life, siku fit your life. Niko fit why life. Walisema lianza juzi kurap, kurap lianza time ni kwa class nikichora map. Misi mkali kama Kidero na Shebesu vile alip slap. Swag nikona hata vile unaona kichwa yangu imevaa snap back kali. Shingo bling bling kali, mwili tisho kali. Kino jeans kali, miguu ribo kali. Niko fit your life, siku fit your life. Life iko fit wakati unaniona na kula ugali na mayai. Si uongo, na wapenda sana hata siwezi waonyesha madhara wifi. Kila kitu ina go fit every time when I'm in it. Natengeneza jina mwili every time when I'm meeting, right? Niko fit your life, siku fit your life. Niko fit your life, siku fit your life. Niko fit your life, siku fit your life. Niko fit why life. Niko fit your life, siku fit your life. Niko fit your life, siku fit your life. Niko fit your life, siku fit your life. Niko fit why life.